your selector. Better boy. Fresh on the paper.
Nga tutandika, never to joga. Tusirika, nga wavimba. Na ye katituwa kubanezi hiti. Hit after hit is a beaty. Batu sabatuwa kubanezi demon. Thank goes to almighty God for making me present I am. Tuwa kuba tuwa leta ku stage. Cause we are meant for hiti.
Sibatio. Find the Sibatio. Sibatio. Wana is Sibatio. Sibatio. Find the Sibatio. Sibatio. Wana is Sibatio.
Tutawaka na tukuwazi hiti. Gogana njangu nkuwe. Inakolo mpita doni. Niga jangu kuwe kale manager bona wawe afo you near almighty god for giving me heat in time tubakuba tuba hera neze visa cause tuba singa neze vibe
sibatio pande sibatio sibatio wana sibatio sibatio pande sibatio sibatio.
Tukuwa, tukawa na risiti. Awa ye, tuwa singane zihiti. Tuvimba, nga wajoga. Okuwanga tubaletera zihiti. Cause we are meant for beauty. Awa shini ya DJ wange wambi. Tuwa kuwe tubaleke no mumudu. Like president on the city. Batu soka ko, never sala ziwad. Na ye kati tuwa kuwa zihiti. Tuwa semesa nezi hati. To make rhyme in the beat. Tola wakati tuvugazi benzi. Tunimiza ulamu weshigari. Kuwanga ye fekilasi. Tuba singa life on next title.